premium on ZStairs.com.
Sina yango nene bibu itangoshi wana uyu.
Yo boy yo macho. Watu magumbo kapeti nasibana. Yangala maezi ya mbili na tubana baby. You're the only one for me, baby. Money, pesa, mushe, mami. You're the only one for me, baby. Yeah. Oh, savala, do, do. Nikari nikufuna mumoya wanga, baby, do, do. Oh, savala, do, do. Oh, savala.
Mene tachokela ni kutani na papa tafa mene wukani saifo yae. Ilo mutima wangu ni wamusha wuka yendatisha wasawaliza mamani. Baby wana chitila fose bini mafuna pa mutima. Sinika kwenye lila sini kuna chalo ni washa.
Nega tikuuze kwa ine ulipo wanupo. Nipo sini yeso kuna wina wa number 4.
Baby na papa tapizi wasavala kuto. Daba mumutima mwanga ule 1-4. Everyday nika kuona ni kupembele lako. Nipo sini kani zapona za kusi ya bona
nipo. Mbuga beti nazibana. Yangala maezi ya mbili na tubana baby. You're the only one for me baby. Money pesa mushe mami. You're the only one for me baby. Yeah. Oh savala do, do. Nikari nikufuna mumoya wanga baby do, do. Oh savala do, do. Oh savala do.
Kala neka chini kanga. Nina chaila kunipanga.
Baby I love you.
Nika lukufuna mumutima mwanga. Waka lukufuna na wapanja vanga.
Chiwanga chiwulipa umanipanga baby.
Ukasikumbu kila ukankala. Kutitabala kona tubana.
Kumbu kila kumakolo pachatinyo sekeko. Muna unaibala baby niko kumbu seko.
Wati umakumbu kapeti. Angala maezi ya mbili na tubana baby. You're the only one for me baby. Money pesa mushe mami. You're the only one for me baby. Yeah. Oh savala do, do. Nikari nikufuna mumoya wanga baby do, do. Oh savala do, do. Oh savala do.
Bona pwera koma kwana. Kukufu nona kana.
Mpaka na kukute ngata manga kubanja baby.
You're the only one take your my heart.
Sinifuna iwe na inifikate. Nipansi tupi yako baby ni kulave. Makulu wako mesofune valinyate. Makuna vini mesofune ni mama mani.
Mula tai yamba baby wapwelo ni maka. Uisi nizalula wakunyate batata.
Apo kubala vena vala nyeka yeka makamba. Koma iwe sozo la patila na dalamo.
Kukukuka baby. Kukumbuka baby nazibana. Angala maezi ya mbili na tubana baby. You're the only one for me baby. Money pesa mushe mami. You're the only one for me baby. Yeah.